sheekada guriyo qoonay oni mira gaariyo ayo xoon gashanay ilayskiisa galalahay sida gooni daaqaw gartari soodkii
Masigaranay talo
cabashada xusuustiyo haybadayga gudubto naxariis muruga godan baalashii isgeliyey ayaa gadafka muuqa geedii iga dhigaye ayaa gadafka muuqa geedii iga dhigaye ilalarago gabad mase garanaye talo mase garanaye talo gurtiya umarira goxarashadayaal isagoo efine sugay garta beligiin qilaal naftu kugoo tilaabti gogalaa badalaal gudbi weydaysaan tuday ma gudbaa horteedaal
jacayliyo sabo barasho gaaro aanu libin ka gaarnaa goobtaa kama dhan
laxawgaa guntamayo faraxaa ka soo gooy qalbigii gudhaaye
irmaanaadi galato qalbigii gudhaaye irmaanaadi galato qalbigii gudhaaye irmaanaadi galato
gama furan dankayge ilayo intimooyin baxo xariiqa ku geliya idin geliyay qoorsi idin geliyay qoorsi.
Hagagi sine, hagagi sine, hagagi sine.